Esula ya 15. Omugugu gwa Mowabu. Kubanga mu kiro kimu Ali ekya Mowabu baakizisa baakimalawo. Kubanga mu kiro kimu Kiri ekya Mowabu baakizisa baakimalawo. Ayambuse ebayisi ne Diboni
ku bifo ebigulumivu
okukaaba amaziga. Mowabu awowogganira Nebo ne Medeba. Ku mitwe gyabwe gyonna kuliko ebiwalaata, buli kirevu kimwereddwa. Beesibira ebibukutu mu nguudo zaabwe, waggulu ku nnyumba zaabwe ne mu mbuga zaabwe buli muntu awowoggana ng'akaaba nnyo amaziga. Ne Kesuboni alira ne Ereyale, eddoboozi lyabwe liwulirwa okutuuka Eyakazi. Baserikale ba Mowabu kye bava boogerera waggulu, obulamu bwe bukankana munda mu ye. Omutima gwange gukaabira Mowabu, abakungu be baddukira Ezowali eyegula Suserisiya, kubanga awayambukirwa Elukisi gye balinnyira nga bakaaba amaziga, kubanga bakaabira mu kkubo erye Kolonayimu okukaaba okw'okuzikirira, kubanga amazzi ag'ennimulimu galirekebwawo, kubanga omuddo guwotekedde ddala, omuddo omugonvu guggwawo, tewali kintu kimera. Ebintu ebingi bye bafunye n'ebyo bye baterese kyebaliva babitwala eri omuggo ogw'enzingu, kubanga okukaaba kwetoolodde ensalo za Mowabu. Okuwowoggana kwakwo kutuuse Eyegulayimu, n'okuwowoggana kwakwo kutuuse Ebererimu. Kubanga amazzi ag'eddimoni gajjudde omusaayi, kubanga ndyeyongera okuleeta ebirala nate ku ddimoni, empologoma kw'oyo awona ku Mowabu ne kw'abo abalifikawo ku nsi.